sasa we, you know, itabatisha.
Ama umenipa poison, hivi umenipa sumu. Poison,
cha utukutu na shanga kabaki mwenyewe, mwenyewe. Nili minye minye sana nyanya kumbe bilinganya ndilo linalo nifa. Nisha jichanganya sana na wasichana kumbe napoteza muda.
Sijaju wali kwa swala mdumba, zimefanya kanteka mchumba. Ama nimelevyo dawa punga, mana sijenga paga wachunga.
You know, ikiwa lowe, tutafanya maisha. You know, nikikukosa we, you know, nitababaisha. You know, nikiwa na we, you know, tutafanya maisha. You know, nikikukosa we, you know, nitabatisha.